Hallelujah.
Amen.
Praise God.
Hallelujah.
Biko, oga masi ma ina abu abu bua. Ki soro ndi bandi na abu abu. Ina akwokwo aka. Oyo na tunu. Kworo Jesus aka gi. Kworo Jesus aka gi. Imela odi onye dika ge imela onye bubi imela asimodi onye dika ge chineke imela Jesus odi onye dika ge imela imela odi onye dika ge Imela, Jesus, odigo nye dika ge chibo. Imela, odigo nye dika ge lele. Imela. Anchom kena aku Jesus aka ge na balia. Nihi nobu tutuko oneri odike rikwa jo. Uso mbunum tu mimela. Adi onye dika ge imela Oka gana tabule chine konye kam geji tunyere ge imela Omo wa surum kele ya numila imela Adi onye dika ge chine ge Onye gosiri bia kele ya no mila Onye bube Onye kumo Onye nyere wasoro mkele ya no tiki Onye kue Jehova me Olori anore gini melamo Onye kam geji tunyere ge godogu imela Opwa geji mwana apu mwane luwa Odi onye dika ge chufu imela Onye mereze gabu eze Odi onye dika ge ochine ge imela Onye chori mera amara kine mera amara Maka nati onye dika gine luwa Imela Odi onye dika gichimo Imela Odi onye dika gine Asimonu soro kele ya notiki Onye mae Ima kwa nage mozo e Chiburu ndimela
Imela o
Aka majiri kwe kwa yaku Onye lori e miari lome Jesus Onye amara Okwa gikuru ndiro majananya Jine kodi onye dikage onye si Imela Jesus odi onye dikage
Papa o
Imela lei
odi onye dika ge
imela mo
imela
akaju wana rekele mae
imela odi onye dika ge imela
asimodi onye dika ge chimama
imela
onye amara
odi onye dika ge imela
Inwere aka gị na-akụrụ ya Jesus n'abalị a. Na-akụrụ ya aka gị. imelamo onya mari belano chikere imela
ikono
agone chebani imegele omega mjizengo onyuku imela onyuku emekwala kosime onye zemelano kosime ya onyama adi onye deka gino mela
imela adi onye deka
gino
imela
akaju adi onye deka gino mande
imela adi onye deka gino imela
na korea kagina balea Put your sauce, Akagi. Now, Korea, Akagi. Amagi, baby, I'm giving you a kinegi. I'm missing my guinea simo. Chimo, no baroba. I'm booking it, come on, get you. Where can I get you? When you cook, keep you. Ona bunjeta si yami ne meremo chineke no bi na somo so baba Asi modi onye de kage chimo imela odi onye de kage Korea kagia na Korea chineke Adi onye yiri Adi onye yiri Adi onye yiri chineke kelebe Adi onye geji wayatu aboya yiri Adi onye yiri Adi onye yiri Adi onye yiri chineke kelebe Adi onye geji maya to sina boya yere baba o
Adi onye yiri o
Neluwa
Adi onye yiri o
Yese
Adi onye yiri chineke kelebe Adi onye geji maya to sina boya yere
Adi onye ozo
Adi onye yiri o
Onye wo
Adi onye yiri o
Onye dekage
Adi Oyiri chineke kelebe Adi onye geji maya to sina boya yere
Mama meyiye
Onye
Papa meyiye chineke Adi onye yiri chineke kelebe Adi onye geji we matu sina boya yere Imana onye meyiye chukwu Imana sister meyiye chukwu Adi onye yiri chineke keze bube Adi onye geji we matu sabo ya yere Mama o
Adi onye yiri o
Neluwa
Adi onye yiri o
Adi
onye yiri chineke kelebe Adi onye geji we matu sabo ya yere
Mama o
Adi onye yiri o
Papa me
Adi onye yiri o
Onye yiri chukwu
Adi onye Adi onye geji maya to sina boya yeya
Obo na kagi aho kadendo na korea Jesus Nihi na maram ni na korea ka no gezu tegi na balea Na korea kagi Kushere ya ka hiki Yesu Oh yeah. Chineke onye dika gi. Oh chineke onye dika gi. Chineke onye dika gi. Oh chineke onye dika gi. obodo anyị na-agbakebe si na chukwu n'ịdị ma ndị mma na-ekwusi ndị gwara ọrịa na-ekwusi ha onye gọziri na-ekwu o
na-ekwusi n'ịdị mma
chibu n'ịdị mma
n'ịdị mma
onye amara n'ịdị mma
n'ịdị mma
ịma na Chineke dị mma n'eziokwu ị na-abụrụ ya bụ a na-akpọrọ ya ka ịdị mma o ebube dike dị mma agbanwe agbanwe dị mma olori ihe lere nye dị mma nsọpụrụ ndụ dị mma aka na-eburu mara dị mma ịdị ihe agbanwe agbanwe ịnweghị mgbanwe mọlị ịnweghị onye na-atụrụ ụka leenụ nwaanyị nyere ọmụmụ ọ na-ekwusi n'ịdị mma leenụ nwoke anyị gọziri chukwu ọ na-ekwusi n'ịdị mma onye nyere ụlọ na-ekwu na-asị ọ na-ekwusi n'ịdị mma obodo anyị na-agbakebe ndị gọziri na-ekwu na-akụrụ ya aka gị ka m na-anụ ụda aka gị aka ụmụ Chineke tụọ Jizọs
igwe
mmadụ nọkwa n'ụlọ tụọ Jizọs igwe Chineke onye dị ka gị 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 obodo anyị na-agbakebe na-ekwusi n'ịdị mma obodo anyị na-agbakebe papa
na-ekwusi n'ịdị mma
divine na-agbakebe na
si o na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị mma chukwu
baba na-ekwusi n'ịdị mma
onye gọziri na-ekwu papa asị m onye gọziri na-ekwu na-akụrụ ya aka gị n'abalị a aka ya chetasịara m ya mere m ọnụ m niile ọnụ m wee junu n'otuto chai aga m akọrị ha n'ọnụ Chineke n'ihe m na-emere m ọnụ m juru n'ikele ọnụ m juru n'otuto ọnụ m juru n'ikele papa anyị na-ekwusi n'ịdị mma anyị na-ekwusi n'ịdị mma anyị na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị ebube
anyị na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị mma
anyị na-ekwusi n'ịdị mma
ọyana ọ bụ ndị gọziri na-ekwu n'ịdị mma Jehova na-akụrụ ya aka gị na-akụ Jizọs aka gị ahụ n'abalị a ka m na-anụ ụda aka aka Jizọs enyi m ọma aka na-eso gị na-aga ọ dịghị mgbe imejọ oru aka na-eso gị na-aga Jizọs enyi m ọma aka m na-eso n'ụzọ gị na-aga ọ dịghị mgbe imejọ oru aka na-eso gị na-aga Jizọs enyi m ọma onyukwu onye amara
imejọrụ obi aga meso gị naga.
Jizọs enyi m ọma o esi enyi aga m na-esoro ụzọ gị naga onye amara. Ọ dịghị mgbe imejọrụ obi aga meso gị naga. Jizọs enyi m ọma e aga na-eso gị na-aga e. Ọ dịghị mgbe imejọrụ obi aga m na-esoro ụzọ gị na-aga. Jizọs enyi m ọma e
Jizọs enyi m ọma o
Jizọs enyi m ọma e
aga m na-eso gị
na-aga. Onyama
ọ dịghị mgbe imejọrụ obi aga na-eso gị na-aga.
Jizọs enyi m ọma ele
Jizọs enyi m ọma o
aga na-eburu m amụ
aga na-eso gị na-aga. Ọ dịgbe imejọrụ aga na-eso gị na-aga.
Aka gị na-agara Jehova na-akụrụ ya aka gị na-akụrụ ya aka gị. Kọrọ Jizọs aka gị kọrọ Jizọs aka gị. Ụmụ Chineke na-akụrụ ya aka. Omewo ya Jehova Jai na-emewo ya onye na-eme m na-emewo ya o mere ya n'oge ya. Dadi m emewo ya ọ maka m si bi uwe emewo ya onye ukwu na ọba aga emewo ya o mere ya n'oge ya. Chi m emewo ya
omewo ya Jehova Jire emewo ya
onye a
isi ike ndụ emewo ya o mere ya n'oge ya.
Ihe siri ike na ndụ m
omewo ya Jehova Jire emewo ya isi ike ndụ emewo ya o mere ya n'oge ya.
Osisi ahụ lere anya ọdịda
omewo ya Jehova Jire emewo ya
wee na mi mkpụrụ ọma n'ime ụwa
o mere ya n'oge ya.
Osisi lere anya ọdịda mkpụrụ osisi na mkpụrụ tụrụ dadi mmemewụrụ m aka ji uwe emewo ya isi ike dị omewo ya o mere ya n'oge ya. Chi mmemewụrụ m omemme emeworo m omemme emeworo m o mere ya ka m siri chọọ. Chineke emewo ya ebube n'onwe ya emewo ya nwa agbọrọ ọgụ emewo ya o mere karịa ka m siri ya. Chime emewo ya
emewo ya Jehova Jire emewo ya isi ike ndụ emewo ya o mere ya n'oge ya.
Olori ya n'ọrụ gị na
emewo ya Jehova Jire isi ike ndụ emewo ya o mere ya n'oge ya.
Jehova emewo ya
omewo ya Jehova Jire emewo ya isi ike ndụ emewo ya o mere ya n'oge ya.
Mgbe na-akụrụ ya aka gị na-akụrụ ya aka gị aka 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 ihe siri ike na ndụ m ebube dịka emere m wee tinye nchara abụ m onye niile chere m echiche ọma. Chineke emeworo m o mere m ka m si chọ maka ọ bụrụ mmadụ ọsị m weta ego ọ bụrụ dibịa anya zụ ọsị m weta ọjị mana eze ebube m ọsị gị m weta ọjị onye amara m ewo i mere m ka m si chọọ. Omemma emeworo m Chukwu omemma emeworo m Chukwu omemma emeworo m o mere m ka m si chọọ. Jehova emewo ya
emewo ya Jehova Jire emewo ya
onye
isi ike emewo ya o mere ya n'oge ya.
Jehova emewo ya le
emewo ya Jehova Jire emewo ya
omewo
isi ike emewo ya o mere ya
lele chineke o meriwo o meriwo
o meriwo o meriwo
lele chineke
o meriwo o meriwo
gele ya
o meriwo
uliye ye
o meriwo
lele chineke
o meriwo
o meriwo
o meriwo
gani lele chineke
o meriwo
o yesu
o meriwo
Chineke aka dika ndị mmeri imara ni bata Zion ngwa aka 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 onye kere igwe n'ụwa o meriwo onye eze maye ọkpara Chineke mee wụsụpụrụ ndị mmeri eze ndị mmeri ọma ka m si bi uwe mmeri agbanwe agbanwe mmeri ọkwụfụ nwa gboro gị mmeri chaị Kani kele chineke
O meriwo
Kele chineke
O meriwo
Kele chineke
O meriwo
Kani kele chineke
O meriwo
Kele chineke
O meriwo
Kani kele usupuru ntue
O meriwo
Onye omamewo
O meriwo
Isi ike de meriwo Mwa boroge meriwo Ebu bedo na de meri wo aka mana kwa je meri wo olori no re nge meri wo oso buru du me meri wo nuwe o meri wo ebu be onye jura ja no be akataka di kele mwo ka bu be yogo jesus o me kanaya omo wo were ajojo ngaju onwere ajụjụ ngaju onye nna ya nọ n'elu ọ na-abụ ọkụ mmụọ aka na-eburu mmadụ ya bụbi meriwo na-ejikere uwe meriwo imeriwo 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 baba onye eze Kanyi kele chineke
O meriwo
Onye eze mo
O meriwo
Kanyi kele chineke
O meriwo
Onyama
O meriwo
Ebube
O meriwo
Onye eze mo
O meriwo
Kanyi kele chineke
O meriwo
O meriwo
O meriwo
Aga menye ye kele Nye yo tuto Aga menye ye kele Si yo tuto Ezi Aga menye ye kele si do isi be mu chetara idi magi ho be mu leranya we idi magi ne be mo mu we si no kwesire kwesi kam ye ge kele onyoma onye ye kele onye ye tutu aga menye ye kele si do ho Ademanu si aka gị na-akụrụ ya Jesus kpọrọ ya Jesus na-akụrụ ya aka gị ụmụ Chineke na-akụrụ ya aka gị ọya Achọ m ka ị na-emere Jesus something n'abalị a ọ bụrụgodi egwu ị na-agbara ya Jesus n'ihi na ọ bụ chi Mgbe m chetara ịdị mma gị ihe mgbe m lere anya were ịma mma gị n'ebe nọ uwe si n'okwesịrị ekwesị ka m nye gị ekele baba eji m ekele si n'olu m we bịa n'iru gị eji m otuto chukwu we bịa n'iru gị onye nwe onye ọma na-eme mma ọtụmọkpọ dị nsọ lenaghị ya mụrụ ọkụ ọma naghị eri gị onye ya ekele onye ya etuto aga menye ya ekele si na mbụ isi ma mụkpọnwụ abara Jesus
ihe ga-eme na mbụ ekwensu ihe ga-eme
kam na nu aka gi mpa wa bara Jesus
ie ge me no go dey crazy ie ge me
o bara na tabu
ie ge me no go dey crazy ie ge me
o bara na sanjo
ie ge me no go dey crazy ie ge me
Kine mere Jesus ihe na bale a Nihi na bodogu Ogada gidi ndesu Onye kporo tu Osamu gorasa Onye kporo fuboro Nyasamu gorasa e Ihe geme ihe geme ihe geme Ihe geme
ihe geme ihe geme
Ihe geme na lande muo Ie ge me no bode kwesi Mampa wa bara Jesus
Ie ge me no bode kwesi Ie ge me
O bara na sanjo
Ie ge me no bode kwesi
Ie ge me Mampa wa bara Jesus
Ie ge me no bode kwesi Ie ge me
Tua Acha kena ku Jesus akage Mobi na mara yegu na balia Some kind of shake your body this night. Iye geme no bode kwesu iye geme.
Iye geme.
Ebelebe gebu. Mampa ha Jehova. Mwanya gaga mumwa. Mampa na ha Jehova. Iye siri ke gadi fe. Mampa na ha Jesus mo. Iye geme. Iye geme. Iye geme, ebelebe gebu. Iye geme, mampa wa bara Jesus.
Iye geme no bode kwesi. Iye geme,
obara na sanjo.
Iye geme no bode kwesi. Iye geme,
mampa wa bara Jesus.
Iye geme no bode kwesi. Iye geme,
mampa wa bara Jehova.
Iye geme no bode kwesi. Iye geme,
obara ne me malele.
Iye geme no bode kwesi. Iye geme,
onye kuna obara. Omo Chineke Tuo Jesus igwe
Jesus igwe
Kona kuri aka 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 aha All right Woke kume kwere chimadi geyora Woke kume kwere chimadi geyora Woke kume kemwere chiyeva digara ora Woke kume kemwere chima dige yora Baba,
oliye yora
Chine kadiye yora
Woke kume kemwere chima dige yora
Baba,
oliye yora Chima dige yora Woke kume kemwere chima dige yora
Ha 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 Jehovah ne yura
Oh
no Oh yeah Na kore ya kage na balea Sawa Sawa Oke kume ke mwere chine kadege yura
Adige yura
Omo tole suanya Chima dege yura
Adige yura
Akparam ginu tutu Onye mweme zaramo Woke kume ke mwere chima dige yora Adige yora o chine kadige ara ora Woke kume ke mwere chine kadige yora Adige yora noe onye zadiga rahora oke kume ke mwere chima dige yura
ewo odie yura chima dige yura oke kume ke mwere chima dige yura
papa me
odie yura chima dige yura oke kume ke mwere chima dige yura
nakore akage sons and daughters of the living God, shout hallelujah!
Hallelujah!
Akagina Kuria Jesus. Tua. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Mighty battle, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Mighty man in battle, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Daddy Mo,
ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed.
I'm champion of coaches of Saka Ginabalea. As old as you are, you have never changed. Mighty Redeemer, as old as you are, as old as you are,
you have never changed.
Daddy Mo,
ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed.
Mighty Redeemer,
ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed. Ancient of days, as old as you are, as old as you are, you have never changed.
Na koreyaka geno, mwachuku na koreyaka. Chineke,
yeah.
Acha kina kuchiza saka kona doda. Aka, 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 aka. Aha.
Onye biara ni mulage, aga ya bakala. When you get a nimu logi, on a bakala. When you get a nimu logi, Chine kondigia bakala. When you get a nimu logi, Mogaya bakala.
Abinobi so. Tua!
When you get a nimu logi, Imano baka wela. Leduru to mama mame. Listen to say that one yum. Let no one is any fat. A brother need moon logi. Imano baya can we lay. Ogaya bakala.
Abinobi so.
Aso.
To what Jesus he
Jesus he
ngwa kọrọ ya ka kọrọ ya ka aha aha aha
onye bịara n'ime ụlọ gị ọ na-agha agbakala onye bịara n'ime ụlọ gị chineke ọ dịghị agbakala onye bịakwutere gị eze asị m nọ na-agha agbakala onye bịara n'ime ụlọ gị ọ dịghị agbakala
baba
onye bịara n'ime ụlọ gị
ọ na-agha agbakala onye bịara n'ime ụlọ gị ọ na-agha agbakala onye bịara n'ime ụlọ gị anaghị agbakala onye bịara n'ime ụlọ chi anaghị agbakala
kwọrọ Jizọs aka gị.